Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch, touch, touch.
Take five now, five now, five now, five now.
Lala usiku kucha, pandisha pedo pusha, ayunga zungusha. Unaonekana kitangane uweze niangusha. Umeni dilute, soda na chai skupi. Nafasi unitese kana jinyonga kwa tai fupi. Unakaa mtaa upi, au pale kairuki ulipokuwa na mama kuki.
Ile siku likuwa na nywele ndefu, unachesa peku, unazungusha unainga. Nikatamani pajue kwetu wena nina baby yetu. Ila kakuita ukarimba.
Sahisi, katusha unana zama.
Survival beat.